You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bishii June sanadka la soo dhaafay Saudi Arabia waxay xannibaadda ka qaaday in haweenku ay gaari wadan karaan. Laakiin mid ka mid ah shakhsiyaadka ololaha dheer u soo galay in isbeddelkaasi dhaco ma aysan joogin dalka si ay guushaasi ugu dabaaldegto. 2014-kii, Lucian Al-Huthlul waxay video iska duubtay iyadoo gaari ka soo kaxaysatay Imaaraadka oo ku sii jeeda Saudi Arabia. Markaas ayaa la qabtay waxayna xirnay 7 maalmood. Bishii May ee la soo dhaafayna iyada iyo 11 kale ayaa la xiray iyadoo dawladdu doonaysay inay gacan bir ah ku qabato haweenka ololaha wada. Haweenkan ayaa la hayay iyagoo aan wax dambi ah lagu soo oogin, iyadoo hay'adaha xuquuqul bini'aadanku ay ku eedeeyeen Sacuudiga inay jirdishay ama jirdil loo geystay haweenkaasi. Aram Kugel wuxuu ka tirsan yahay ururka xuquuqul bini'aadanka ee Human Rights Watch, fadhigiisuna waa dalka Jordan. Waxa uu sheegay inay wax aad looga naxad tahay sida la sheegay in loola dhaqmay Lucian Al-Huthlul iyo haweenka kale.
Pretty well over the years, and I've always appreciated her activism. And unfortunately,
Lucian waa qof sanado badan aanu naqaanay ololahaana soo waday. Nasiib darre, November waxaanu maqalnay war sheegaya in si xun loola dhaqmay oo xataa la jirdilay. Si xun ayaa loo jirdilay iyada iyo haween kale oo la xirnaa. Walaasheed ayaa kadib si publiga eedahaas ula wadaagtay joornaalka New York Times, eedahaas oo ay ku jiraan in lagu dhejiyey fiilo koronto ah, in biyo lagu qarqiyey iyo in la garaacay, iyo in sidoo kale loogu hanjabay in la kufsanayo. Diana Sayed oo ka tirsan Amnesty International garabkeeda Australia ayaa sheegtay in boqortooyadu aysan doonayn in haweenkaasu ay qaataan guusha laga gaaray in la qaado mamnuucidda haweenku inay gaari wadan karaan.
It was really clear that they wanted to take full credit for the lifting of the ban on women driving.
Way iska cadayd in dawladdu doonaysay inay iyadu sheegato mamnuuciddaasi la qaaday inay iyadu ka dambaysay oo iyadu keentay ee aysan sheegan haweenka sanadaha badan u soo dagaalamayay xuquuqdooda una soo ololeeyay xaq ay u leeyihiin inay gaari wadan karaan. Adam oo ka tirsan Human Rights Watch ayaa sheegay in Sacuudi Carabiya ay u isticmaasho shuruucda la dagaalanka argagixisada inay dadka iska xirto iyagoo aan wax dambiya lagu soo oogin.
Tends to use its terrorism law provisions for human rights activists, and under the terrorism law procedures, they are allowed by law to hold people.
Saudi Arabia waxay u isticmaashaa shuruucda la dagaalanka argagixisada dadka u dooda xuquuqul bini'aadanka. Shuruucda argagixisada ayaa u ogolaanaya dawladda in dadka la hayn karo ilaa sanad iyagoo aan wax dacwo lagu soo oogin. Waqtigaasna waa la sii kordhin karaa haddii warqadda maxkamadeed la helo. Nasiib darro, la yaab ma aha in dadku u ololeeyaa xuquuqul bini'aadanka in la hayo sanad iyo in ka badan iyagoo aan wax dambi ah lagu soo oogin. Wax qareen ahna loo qaban waana xadgudub cadaaladeed. Aram Google ayaa ku doodaya in dhaxal sugaha awoodda leh ee dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo la taliyaashiisu inay doonayaan inay dadka tusaan inay waxay doonaan samayn karaan si ay u aamusiyaan dadka dhaliilsan siyaasadahooda. Wasaaradda Isgaarsiinta Sacuudiga ayaa qoraal ka soo baxay bishii November lagu sheegay in dawladdu ay gebi ahaanba dafirayso eedaha ku aadan haweenkaasi. Qoraalka ayaa lagu sheegay in haweenkaas loo xiray kadib markii looga shakiyay xiriir ay la yeesheen hay-ado ajnabiya, arintaas oo shaki dhalisay, iyo inay taageero dhaqaale u ballanqaadeen cadow dibadda ah, waa sida hadalka ay u dhigeen. Bishii Oktoobar ee la soo dhaafayna dhaxal sugaha ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkiisa Xufi Jamaal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Eedahaas ayuu dafiray isagoo ku tilmaamay dilka suxufiga dembi waxshiinimo ah oo aan aqiil loo sameyn Karin.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.